supere kempio uyonishe meji yako sandai tukio jilani mwenendo no kwenda sio uyonishe meji yako sandai tukio au samani wako kwangu na kosa mani samani wako kwangu na kosa mani amomba usije unje imani amomba Mungu usije unje imani tumwepoke ibilisi shetani kuvunja ukimya ndukuletea na shali kutoa mguu ndio mwanzo safari kuvunja ukimya ndukuletea na shali kutoa mguu ndio mwanzo safari najua umenitoea mwana na mimi nimekutoea sana kwa nini tusiepuke lawama alia mtu joe na uma sana kwanza naomba unitue naomba unitue leo ajimpu fitina kwambu naleta hizo shobodu ndo nitakuteka naomba unitue naomba unitue leo mbona naona unavuka mipaka ndo shobo na utaka ninapoona mukisemezana moyo naumia tutauponza hilo zingatia bwana wewe unanichanganya sana wewe bwana wewe unanichanganya sana wewe kutwa kibarazani kwangu fikao na mke wangu jifunze busara mbona hivyo mwenzangu kutwa kibarazani kwangu fikao na mke wangu jifunze busara mbona hivyo mwenzangu najua umenitoea mwana na mimi nimekutoea sana kwa nini tusiepuke lawama alia mtu joe na uma sana kwanza naomba unitue naomba unitue leo ajumpu fitina kwangu naleta hizo shobodu ndo nitakuteka naomba unitue naomba unitue leo mbona naona unavuka mipaka au ndo shobo unautaka
MXG yo mobara yo Mzee Freebet Bay anacheka Madi Raiso Manzese
Oya wewe
Wasalimie wanangu wa Kibahe Chakala Bundi Msalimie Mr. Kibegi Ha babati Watamara sauti ndogo yo Ha Chalinze moja